Ukuzeka kwemshado ezweni kwenza abasha bayibuze kusemqoka yini ukushada. Lolu hlelo luza kuwe ngaba ka Focus on the Family. Namhlanje sinencwadi eqhamuka kwintokazi encane engakashadi ithi nginikene uhlo oluphathekayo ekuboneni ongaba ngumkhwenyana. Ngiqapheleni phambi kokuyibophezela ngithi I do. Kosazana, kunothisho wakwaluleka wathi ungashadi umuntu ongaphila naye, kodwa shada umuntu ongeke uphile ngaphandle kwakhe. Kuneqiniso elijulileke ngoba umshado ungaba nzima ngisho bethandanwa kwezinyoni ababili. Kuyishwa uma ke besuke bengenasisekelo abakhele kuso. Okwesibili, ungashadi nomuntu onenkamba ongeke uyibekezelele. Ungazama ukumguqula kusasa kodwa ngeke kwenzeke. Inkamba incike kokwangena ebunganeni okuyaye kube nzima ukushintsha umuntu esemdala. Kungenzeka ubuza sithini uma sithi inkamba engabekezeleki. Uma ugana isidako esihlala esidakiwe, akululu uyitshele seyoshintsha emva komshado. Inkamba efana nobudlabha ngemali, yini ukulempela, kumbe unethika kweqa uma nje kuba nento emthintile. Lapho-ke, hhayi usuyibonele inkosazana. Alibhadwa. Okubonayo ilokho ozokuthola. Mhlawumbe usuzobuza pho, kwayithola kanjani ingelosi yenkosi? Cha, ngeke uyithole. Sonke sinamaphutha, futhi akusho komele abe ngongenasici ze abe ngongashada naye. Nokho kubiza unqume ukuthi uhlobo luni lwamaphutha ongaphila nalo impilo yakho yonke. Okunye futhi, ungalokothi ushade ngegidigidi lenhliziyo, udinga ukucabangisisa kahle. Kuthatha isikhathi ukujwayelana nokubumbana. Qinisekisa nihlale ndawonye phambi komshado. Ucwaningo luveza ukuthi uhalf wabahlala ndawonye phambi komshado bayahlukanisa. Okokugcina, uma ugcina unqume ukushada naye, ngena unesinqumo sokuyinikela impilo yakho yonke. Ungade usabisa ngokushiya ngekhadi zokudina. Ungacabangisha intuba nje esehlukaniswa. Ukuhlala ukukhuluma ngokuphuma kulona ulimi lwabasohambe nolude lwempilo. Siyathemba le mgomo yokhetho ozoshada naye uyithole usizo esinqumeni esinqala sempilo. Ukuba semshadweni oyimpumelelo akuyona into engenakwenzeka, kodwa kubiza abantu abayishukayo nokuzinikela. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.